gudoomiyaha degmada Bardal ee gobolka Bayweedo Ali Hassan ayaa waxa uu ku dhaawacmay shil gaari oo ku galay wadada isku xirta degmada Bardal iyo magaalada Baydhabo. Waxa kale oo ku dhaawacmay shilkaasi qaar ka tirsan ilaalada askartiisa. Gudoomiyaha ku xanka degmada Bardal ee gobolka Bay Ali Adoo Isa ayaa ka hadlay gudoomiyaha xaaladiisa caafimaad sida ay tahay, waxaana uu yiri
gudoomiyaha degmada Bardal ee magaalada Baydhabo Ali Hassan iyo Wayba maalmaha degmada ka hadlay shil gaari kale degmada Bardal ee degmada Baydhabo ee dhexeysa kii la hadalayna xaaladiisa caafimaad ee dhaafaynta ee la xabiyaratay wal shil gaari way nagaray shil ee dhaafto oo sidii leh marayay hayna alxamdulillah tan xaaladiisa caafimaad ee dhaafaynta ee magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baydhabo ee sidii leh tan dhaafto lama iska dhigay gudoomiyaha iskaashi
gudoomiyaha weedo ayaa hawlo shaqo ugu soo socday magaalada Baydhabo ee runta gobolka Bay waxaan xaaladiisa caafimaad lagu dabibay isbitaalka weyn ee magaalada Baydhabo.